chalo dani ndi kumvera nyimbo za vamama amalau anga
Mr. Preacher Man
Ndino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino Ndino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino
Chifuku wa chandalama asitenga kalo yela Chifuku na kawasanga anditenga kalo chima Olu utachena kuma Ndi wachimwa mo ule melelu wake unapele wila Sumba sifo panzaba masopa na malenga Ndiye mwini zose ndiye mena na tilenga Umba sifo kuma fanzi ikama kupopa Kapeni ya satana siwa akutikopa
A song may I sing straight to the heaven A song may I sing straight to the heaven Glorious to the Father Glorious to the God
Ndino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Puti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino Ndino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Puti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino
Ndikazi bupate kandine tundada Sarabasi wanchila yake ndikango chedwa Malemba sama funa kuzita mandila Ndeka ndeka eti moto kumazitila Lini mendika chintu kaka mono horo Lini melo mwelo liza ya samoto
Now is a time You feel it send a message If you Mr. Preacher Man Now is a time You feel it send a message If you Mr. Preacher Man
You not get a time You feel it send a message If you Preacher Man
Nino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino Nino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino
Chifuku wa chandalama asitenga kalo yela Chifuku na kawasanga anditenga kalo chima Olu utachena komandi wa chima Ule melelu wake unapele wila Sunga sifo panzaba masopa na malenga Ndiye mwini zose ndiye mena na tilenga Umba sifo kuma fanzi ikama kupopa Kapeni ya satana siwa akutikopa
A song may I sing straight to the heaven A song may I sing straight to the heaven Glorious to the Father Glorious to the God
Nino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino Nino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino Nino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino Ndino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka Kuti mawanu amandi uza Kuti basi kupano palibe wabwino
Nino chingwe sisa ambuye wanga Machingo anga ose muzi kululuka